Ibiraka byose mbikora uko bije nta mufungo na wakina niti nta n'urukundo. Many times nabona nibyuya tuza nseke kuko nzabanza icyo nshaka nimbona umufungo ntuzambona iwanyu ntuzambona iwanyu. We deserve to cast, I don't have courage, dufite ibibazo ibizuya tuba turira nibiwanyi n'amazu tutaramo. Mana nyumva niyo undebere riteka amaraso bisaba amazuturara amajoro twikaraga yeyi ibitaramo ni so kubona ibyo kurya byo nitombora nibonetse abajyama tubisangira ntiwanyifuriza gutsindwa. The superstar that you prefer a kabike. The superstar kandi nagiye kuma kuma. The superstar basigura kafache kandi byaye byo kajya. Urukundo rw'abafana rutuma naskana. Nimitima yanyu kandi ndibuganga. Wayo nacho shiti ni sonyishi. Ubugambo mu mvuga niko nitubusabusa. Ndacyari karufa n'uvugira imihanda. Umwikorezi w'amaganya yabarira imihanda. Ndacyari yaji siri n'ubu mfite dreams. Nigga fata no more pay.
Muzahiga umufungo miliyoni dora mu bubiko nugakatakate hirya mu rugendo uzagendere kure kiri z'amagengo ibarabara maniga bashaka amahera uzaruhuka rukuzamuye iryo bendera nuzacika intege kubw'abakwita ingegera life is hard gusa sinzigera ndetsera
umuhungu bandi block street nibabizi geto bills zabaye nyinshi dore sindishyura amazi sana kosoye byinshi
umwanya mwiza umara nirukanka naretse fake friends bazinzu yasa
nabaye rasta w'imihanda ubu sinyisurana n'igicyo mbonye ubu sinyitora
ntimurimira mbona millionaire cash nyinshi zingana n'izi dread ntimukasiga kuzu imani ndindi bihumbo kosa I wanna pay this bill
umugani no kuwande two kuzuza mili sa generation nago tukijyama duhora mu birarane twahushye umufana ziko twakize akose
amasho dukora na mipeso
dutahira gucemba idoso
ubundi oh.